ukuthi abafana bembuqo bayofika.
Kodwa babuyaphi abafana nomfowethu?
Thula wena mama.
Isimbuqa isondela kushaya ingoma la.
Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Kena ngindlovu yangena. Kunde ikora ngekhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Beke inkanyezi nesibhakabhaka. Dlala dlalisa amakhanda. Ngikushayile khanda bolo. Dlala dlalisa amakhanda. Ngiza babili abathathu. Dlala dlalisa amakhanda. Manje ke ngimdada sikhefans do moves izizwe kanti imbuqe zikushiye udelide kuyoze kuhluka ikhanda shi. Dlala dlalisa amakhanda. 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 Hope that you feeling the buzz. Zipuqa bring in the buzz. Dlala dlalisa amakhanda. Look at them hating on us. Some of them loving on us. This fine line between love and hate. Soon we're all in the buzz. Soon we're all in the buzz. Dlala dlalisa amakhanda. Look at you, look at me, look at you. Look at you. Just as a fuck nigga, no argue. No argue. My body is fresh, my body is ash. But my head is the Pikachu. Pikachu. Dlala dlalisa amakhanda. Electrified, intensified. Dlalisa amakhanda, verified. Dlalisa amakhanda, zonified. While I see your head nod and shake, making niggas spin his milkshake. Sissy nigga, why are you drinking milkshake? Increase the bass and make his head shake. Increase the bass and make his head shake. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Senta kubosa boni lutho ngathi ngithole ngekhanda we. No achuzi naye shit ublock kwidonsa lekhanda we. Isigubu isilokhu ishilo sithi saphele lahlele sabujoje. Kude nosimende khanda we. Phela yileze khola ngobona thamula ukusuka kwinyanga we. Jive uzubu uzubu shit kuyoze kubuka ikhanda we. Zescream ayibheke phezulu engane ungafuni ukunika we. Ule show imbuqa amarasa uzwa ngesikipa sinemoya we. Dlala dlalisa amakhanda. Manje ke ngimdada sikhefans do moves izizwe kanti imbuqe zikushiye udelide kuyoze kuhluka ikhanda shi. Dlala dlalisa amakhanda. 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 Yena sibheke phezulu ibe sengilwa isizulu phela senza intombezulu nale nguduna igcwele ikhaya ngingenza muntu umakhandakhanda sintshe sabusa ngoqina ikhaya. Dlala dlalisa amakhanda. Sintshe sabamezuleve. Dlala dlalisa amakhanda. Everybody on the cloud. Dlala dlalisa amakhanda. Phansi kastama K1 East. Dlala dlalisa amakhanda. Amile ngiyakutshela zimbuqa ivikile kuyoze kuhluka ikhanda shi. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda shi. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Amile ngiyakutshela zimbuqa ivikile kuyoze kuhluka ikhanda shi. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda shi. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda. Amile ngiyakutshela zimbuqa ivikile kuyoze kuhluka ikhanda shi. Dlala dlalisa amakhanda. Dlala dlalisa amakhanda.